abasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ukorera mu Rwanda.
Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu kiganiro dusangira ijambo mwe mwese mudukurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika kuri mikoro murumva Eric Bagira Ubusa. Dusangira ijambo ya none yakomeje kurebera hamwe ibibazo bishingiye kubiza bimaze amezi biyogoje u Rwanda ndetse n'akarere muri rusange. Mu kiganiro cyahise twabagejejeho ku kibazo cyifashe mu gihugu muri rusange, ariko twibanda ku ruta ku karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, ahavugwaga babarirwa muri 20 bishwe n'ibiza mu ijoro rimwe. Muri icyo kiganiro twarebeye hamwe ku isura y'ibiza yifashe muri Karongi, ariko tunareba aho leta ihagaze mu gutabara basizwe iheruheru nabyo. Mu kiganiro cya none turava I Karongi dutambike hirya Rubavu naho mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aha naho turareba uko abasizwe iheruheru n'ibiza bamerewe. Nituviru bavutura komereza mu Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Muri aka karere hari gishanga cya Rurambi gihingwamo umuceri kuruta, ariko kugeza ubu cyahindutse nk'ikiyaga. Turareba uko bihagaze cyane ko benshi mu bahinzi b'umuceri babanza kwiyambaza amabanki. Nibutse ko kuva imvura idasanzwe yatangira kugwa mu Rwanda imaze kwica abasaga 250 nabo yarabakomerekeje, abandi bavana mu byabo. Yangirije imihanda itari mike ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'uturere. Amazu abarirwa mu 11,000 yarangiritse, amahegitari y'imyaka mu mirima nayo abarirwa mu 8,000 yarangiritse. Dutangirire mu murenge wa Nyundo ku mugezi wa Sebe yaduhereye ku marembo ya seminari nto y'Inyundo I Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Turebe uko byari byifashe.
Akamashini kavoma amazi.
Kugeza ubu kari gukora gate.
Ngo kaje kutuzana amazi nyine mu buryo bwo kudufasha bite tubikogesha nyine mu mashuri nyine ko amashuri garengewe.
Abanyeshuri ubu bari he?
Ngo abanyeshuri
cy'abakobwa muri risi.
Ara mu kigo cy'abakobwa muri risi.
Niba nkumva neza iki kigo nta kintu kiri gukorerwamo.
Ndacyo.
No kuvuga ngo aka kamashini karavoma amazi kakamera mu mashuri.
Nubwo kifashisha
bibaza igihe kingana iki?
Bo nubwo ku cyumweru
kuvuga ngo hamaze icyumweru cyose abanyeshuri batigira hamaha. Ibindi bintu byangiritse nibihe?
Yebana za kawunga zaragiye, ibikoresho byabo byose biragenda. Ubwo sinzi nicyo bari kuraramo hari. Ibikoresho byabo byaragiye, amashuka garagenda, matura zabo ziragenda. Ubwo nibyo kujya byabo byose.
Amazi yarabitembanye?
Yarabitembanye.
Ubwo imbere mu kigo cy'ishuri nabwo imirimo yo gukura ijagi mu byumba by'amashuri yaririmbanije.
Amakuru. Njye ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Iyi mirimo mwayitangiye kuva ryari?
Yo gukura amashuri.
Amasoko gutya.
Mwatangira kuzura nibwo twayitangiye.
Mwamaze nk'igihe kingana iki?
Aha ngaha. Twebwe ngubu twahaje uyu munsi aha ngaha. Wewe kwa depanashi. Ndikora mu muhanda rwashinga kafana. Ni cyo kimvura kibiza.
Ngiye banyita dusingiza umuremyi Kariste zanzwe ngoranga muri kino kigo ndu mukwiziniye. Twabaye tugeze mu masaha 8 kumva Sebe yije yirukanga cyane. Mu bimwe mu bikoresho byo twahe tugiye gutekera abanyeshuri. Byose byaragiye, n'ibikoresho bimwe by'abanyeshuri byose nta na kimwe bafite. Ni ukuvuga ngo urebye n'ibishyimbo twari twaradutsimbiye abanyeshuri byose byararengewe, na mifero zaragiye. Ubwo ni ukuvuga ngo badukore nk'ubutabazi bwihuse, barebe ukuntu bafasha cyane cyane abanyeshuri.
Mu baturiye umugezi wa Sebeya nabo barirayo kwarika kubera uburyo uyu mugezi udasiba kubabuza amahwemo, ku buryo butegetsi bwanzuye ko imiryango ibarirwa muri 300 bagomba kwimuka.
Ibi biza gucya mvura aha ngaha mbatuye ni nk'imyaka ni myinshi, ni nka 20 ariko ibi biza sinzi ukuntu biza. urabona inyinzu yanjye urabona inzu nari narayiporoteje kabisa ubu ngubu ibiza ikibitera sitwabimenya niba ari isebeya ibitera ibiki niba ari ingango sinzi ukuntu biza
none ndabona ahahindutse itongo uri kuba he
ubu ngubu ndacumbitse ubundi kura ibintu biri mu mahema hanze hanze ubu ngubu buriya urabona ko ndi gusenya
ugiye kongera kubaka bimeze bite
nakubaka he nahantu nakubaka
hagati ahubwo babahaye ubufasha buhe
nta bufasha baraduha ntabwo
habe na buke se
ntabwo
ni ukuri none se ubwo mubayeho mute
ubu ngubu turi aho ngaho nyine turacumbitse nyine ngingi bisanze
birakomeye se
birakomeye cyane urabona re urabona bari gusenya amazu aha ngaha turi gukura dukoresha tundi ibindi byarangiritse ntiwareba reba n'akaguru kanjye ukuntu kabaye inzu yanguye
yaguye ari nijoro
yaguye ari nijoro nko mu masaha saba
katuzamuke ngo mugabo uraho amakuru ngusanze hano mu itongo bimeze bite
njye naje gufasha buriya muvandimwe wagize n'ibibazo
none amatafari murayajyana hese n'ubundi ko
kuyakura aha ngaha kugira ngo nuza sebe itongere kugaruka ikongera ikabisanga aha ngaha
murayashyira hese
ni ukuyashyira aha ngaha ku muhanda kugira ngo turebe ko ari nayo twaramuramo makeya wenda aha
muzongera mwubake bizagenda
kongera kubaka aha ngaha ndi kubona bitashoboka si waho kongera kubaka ari ukubona biza biri kongera kugaruka gutya habonetse ngo ubufasha kugira ngo abavandimwe bacu bagire bakwimuka aha ngaha
ese hari ubufasha babonye
nta n'ubufasha n'ubu barabona
habe na buke
nta kintu barabona
ndetse kubafasha kubasaba ubufasha wenda bagashaka iyo batujyana nta kundi
hano ubu muri kubaho mute
ni nk'inyeshyamba ndetse urumva ari ukundi
dusobanurire mu buryo burambuye
urabona amazu yaraguye aho kuba naho ubwo nta kundi kuba rero nta n'inyeshyamba nizo ziba mu gasozi nimugenda muragenda mubibona ukuntu abantu babayeho nk'inyeshyamba nyine
nta tubayeho gutyo nabi nta kintu twari twabona mbese
ku ruhande rwawe uri kubaho uri kurara he ukarya ute
ni umuntu wadutije icyumba kimwe turimo n'abana mbese ni ukubaho nabi gutyo ni ukurara mu cyumba kimwe turi umuryango wose nta byo kurya nta kintu twakuye mu nzu buriya twe iyi nzu niyo twari dutuyemo ibintu byose byaje nijoro niba ari ibyo kurya twari twose byarangiritse nta byo kurya dufite naho kwituma mbese nta hantu turi ni icyumba kimwe nta hantu ho kwituma dufite
ngewe nitwa Niyigabaga Mariyeri uzwi ku izina rya Micombero nshinzwe inkeragutabara muri kano kagari ka Nyundo
buri miryango ingahe y'abavanywe mu byabo
ni benshi ubu ndabwo bavuga umubare ni benshi umubare ndabwo uramenyekana abahunze ngo umudugudu wa hano yarahunze numva yahungiye mu mudugudu wa Kayanze n'abandi baturage benshi rero baramukurikiye n'aba ngabo uko babona gukenda n'umurara hano reba ngiyi inzu yahirimye yagiye ubwo nawe yarahunze niyo ntanga mudugudu niwe wamenya abantu utuye muri kano gace ka hano ariko hano ngereranyije niwe watuye abantu 300 280 bose baragiye kandi hano ku muhanda benshi bahungiye hano hakurya muri muhira rero ndabwo uri muri Nyundo abandi bahungira hano iwacu hakurya muri iriya misozi kubera ko ho niyenda nubwo imisozi yacika ariko ndabwo byagenda gutya maze ndabagara hejuru ubwo hacika imisozi imikingo igacika
ntawapfuye
abantu bagaragaye bapfuye ino iwacu nimirambo yaturutse kure nga za Karambo za Mukondo gutyo ariko kano gace kacu nda muntu uricwa na sebeye
murumva ubutegetsi bugiye gutanga nk'imfashanyo ikibanze bwaheraho riki
nge nabona ikibanze baheraho ari ukwimura aba baturage uko icyo babaha cyose bakanarara hano banapfa
kubera isebeya
ndakindi ni sebeye buriya nubwo hano bameze gutya murayibonye ntabwo muyibonye nako baya sebeya ni umusazi imodoka zihagaze rero urabona abasirikare nibo bazana ubwato bwabo bakambutsa abaturage bo byakomeye kuko nda muturage wakwivana hano araza cyane igihe kirekire rwose ubushize ni abasirikare baje kwambutsa abaturage bakazana tuwavidete tukabambutsa abaturage abantu baheze mu nzu bakajya ku mapurafo hejuru bagatabaza abasirikare bakaza bakabakora hejuru bakabambutsa kugira ngo bagere muri kaburimbo na kaburimbo nabwo ubwayo hano haba huzuye amazi ariya katakambuka hakurya baniriya hakurya ariya amazu yahirimye muri muhira ubu musanze yatuje ubu iyi ndabwo ari sebeye yatuje hano ndabwo wahagarara
bari abanyeshuri ba peti seminari bari kubahe
bo abapite seminere igice kimwe kiri hari ya kuri sare ya Centre Pastoral abandi bagiye busasamana
reka noneho twerekeze mu Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda mu gishanga cyarurambi gihingwa ho muceri abahinga muri iki gishanga bari baragujije miliyoni zisaga 200 z'amafaranga biteze kuzasaruramo umuceri w'agaciro kakabakaba kuri miliyari imwe y'amafaranga
none se iki gishanga nicyo cyitwa ngo iki
cyitwa Rurambi
igishanga cyarurambi
cyarurambi
mu murenge wa Mwogo
murenge wa Mwogo ariko murenge wa Mwogo uhingwa mu bahinzi ba Juru Mwogo na Masaka
wari warahinzemo ibingana iki se
ahinzemo hektari buraho ari 25 ubwo ni ari 75 hafi gitari
wari warakuye he amafaranga yo kugira ngo uhinge se
hari microfinance nyinshi nanga harimo ariho beka ariho banke ya Kigali bacuruza hagenda ya banke kiye he mbese ni ana banke atandukanye ageze kuri 5 atuguriza kwahengaga dufatanye nabara bo hakurya muri muri Kicukiro Kicukiro baguza ha bajya mu banke aho hakurya baguza
nase mufite icyizere ko umuceri urimo bimeze bite
ubu nta cyizere twaranye yose umuceri wabamo wa 2 ukazera oya byararangiye twaranye kwihanagura
none bizagenda bite banki bizagenda bite
twasabye kwirango abayobozi batubera abavugizi badusabire batwihanganiye noneho ni amazi nakamuka tudiga tukeza tuzabone kubishyura
hari ubundi se byigeze bibabaho kuri uru rwego
n'ubwa mbere kuba bakora iki gishanga tugahinga mu muceri n'ubwa mbere bibaye
wari waragujije angahe wowe
nagushije 1,300
uri kuvuga ngo iki nawe wahingagamo
nta udahinga mu regano tenga mu byari bidutinyungu ibyo ukora imusozi byose byaradindiye ha muhinzi w'urutoki ije kandi mutare twayigurishaga 400 ije kandi kugura 200 bitya akazi karabuze cyane cyatangaga akazi ibyo byose bikagira gacire naho ibintu byose byarazamye
we wari warahinze mahanga niki
nge ntabwo nge mpinga umuceri ako nene ntara nene hinze mibijumba hariya cyaragiye twakonyoraga mu gifundo kuri twagiye ko tubona amazi araje aragwira tujye kora tubona ha bintu kiyaga rero nimba kizakama ntabwo kama byo ntabwo tubishya muri bije kirakuba hari mushimwana agaruka wenda bizongera bisubire
mwumva byagenda bite ku butegetsi bw'abakorera iki bw'abafasha iki
ndumva ikintu mwadukorera nk'abanyamakuru mwadukorera ubuvugizi uko ikintu twahingaga girizi n'abantu twajyaga mu muceri ntabwo twahingaga imusozi nta bijumba twahingaga yo nta bishyimbo ibishyimbo twabihahaga twejeje umuceri tukagurana bya bijumba byanga se n'ibindi bigenda bidufasha mu buzima n'uvuga icyo mwadufasha nibura tukaba twabona vantage yo kugira ngo amazi nakama tuzongere tubashe guhinga iki gishanga tukibyaza umusaruro
kukijyanye n'imibereho bimeze bite
ikijyanye n'imibereho uburebye ubuzima n'ubu ngubu kuba tuhagaze aha ngaha tuba duhagaze ari ukuragira amazi tureba uko amazi yagenda kama kubera ko tuba turi imusozi abaroba bari kuroha tubwira ati uruzi rurimo rurakama nuva ugenda manutse nanjye ari kugira ngo nyomoze ndebe koko ruri gukama ariko nyirizina ari kubona ko uruzi rwo ruri gukama kuko iriya mifuka leta yaramanutse abasirikari baraza bari mu buryo bwo kugira ngo badufashe turebe ko twakumira amazi ariko kubera ko amazi yo yamaze kurenga inkombe buriya umunyarwanda yaravuze ngo amazi yarenze inkombe ntiwayagarura byaranze biraturenga
munyarwanda ibyo byahozeho nawabihamagaye none cyangwa sejo bishobora kubaho tube maso buri munsi buri manya
muracyateze amatwi dusangire ijambo kuri radiyo ijwi rya Amerika turacyarebera hamwe ingaruka z'ibiza hirya no hino mu gihugu murumva ekabagira ubusa
ejo hazaza hateye impungenge cyane ndetse ubu ingaruka hamwe zatangiye kutubaho kubera ko iki gishanga isahe twabaga turi kwamurura abahinzi bari bamwe bari kwamurura uwagiraga ikibazo yajyaga nko ku mucuruzi akagera akamutakambira akavuga ati umuceri wanjye umaze kuzama amata none ndwanaho mpe akawunga umpe ibishyimbo mpe mbyifashishije umuceri noneho ni wera banki yasohoye amafaranga nishyura ubu isaha turashonje besi
ibyavuga nibyo
ibyavuga nukuri nta turashonje kubera kino kibazo cy'amazi hano harimo ibiryo byinshi byaga ku isoko abantu bakarya ugasanga abantu bose barishimye byabaye ikibazo kugira ku isantere ugasanga abantu bose barakonje kuko nta buzima nta buzima n'aya mazi
nawe wahingagamo hano urahuze
aho cyane
yego tubasanze hano ubu mwari muri gukora iki mu yandi magambo
ubu nanjye naje hano ndimo kurebya ya mazi kuko abantu bafite ikibazo twabuze icyo dukora imusozi tuza kwirwa dutambagira tureba gusa ibyo ibihombo twahuye nabyo abantu bashinga ibiti bareba aho ruzi rugeze bareba aho rukamuka nabyo tuba turimo kugenda tubireba tuva ngo wenda rwashiramo vuba twongera tugahinga
mufite inyota yo kongera
guhinga inyota yo kongera guhinga cyane ndetse
byabateje igihombo cyane se
cyane gikaza ahubwo dufite ikibazo ikintu tuzishyura amabanki kubera ko ukubona ahangaha hose ni inguzanyo zagiye zijyamo umuntu agenda aguza amafaranga none uruzi rwaje ruratwikira rutwikira umuceri ari bagara abandi barinda kugeza isaha ubu twifashe impungenge rwose aho mutugenza nkamwe basha kugerayo mwatuvuganira kugira ngo leta niburi iki dukorera iba yatugabanyiriza kukerekeranye na za credit twafashe
ku buryo batagize igikorwa bushatse kuvuga ko banki yateza ibyabo
yabiteza cyane aho kuko ni nayo kibazo abantu bafite afite impungenge banki yabiteza kuko bagiye muri sako bagiye muri beka amabanki yose kugeza ubu ngubu afitanye ikibazo n'abanyamuceri kandi ntabwo ishyu bafite ubwo rero rwose nkamwe mugereyo mutuvuganiye mwatuvuganira leta ikagira ikintu ikora ikadutabara
kubatabara uravuga iki
kudutabara nuko wenda batwohereza abashe gufata kerede bakabasha kuborohereza nibura uyu mwaka ntibazagira ikintu babaza abantu wenda umwaka utaha amazi yakamye bongeye bahinze banki bakongera bagakorana na banki ariko ubu ngubu bakaba batwihura bakaborohereza abantu bahinzemo uyu mwaka ntagire ikintu babaza abantu bakabanza bakongera bakisuganya ahubwo byaba byiza bakongera abantu kerede bakongera bagahinga kuko aya mazi azakama ntago azagumamo kugeza n'uyu munsi n'abatarahinze umuceri ingaruka zabagezeho imusozi
hano hari umuhanda ubahuza na Kigali ibyo byo bimeze bite
urabona nk'ubu ngubu hari umuhanda uduhuza na Kigali none urabona haruzuye uruzi rwaratwikiriye ubu nta n'ubuhahirane dufite no hepfo hari ureba hariya amatarafunze ubuhahirane abantu bajya bava hariya hakurya hari ureba bakajya guhahira ahantu bita Kabukuba kugeza iyi saha nta murimo kwambuka amato barayakuye kubera gutinya ko aya mazi yateza impanuka leta itagize icyo ikora ngo idufashe nk'uko abantu batangaga mituweli kubera bahinze ubu kugeza ubu abantu bafite impungenge ko ntawe ushobora kuzatanga mituweli kuko ntacyo gutanga bafite
hari ikintu leta igikangurira aba kujya mu bwishingizi abahinzi naha kuki mutagiye mu bwishingizi
bo uyu mwaka bari batangiye kubiduka kugira ngo tujye mu bwishingizi ariko uruzi ruje bitari byatangira ngo tubijyemo ariko byaravuzwe
mwabyumvaga mute
bamwe babyumva ku buryo butandukanye hari ababyumvaga bakabyakira vuba hari nabandi babyumva ukabona aragenda biguru ntege ariko twese twumvaga tubishaka kugira ngo nkibi iki gihombo duheye nacyo twa turi mu bwishingizi ntago cyari kuba niyo mpamvu rwose ahubwo bikwiye no gukomeza bari baratangiye kubitubwira ariko dufite imbaraga yuko nibongera rwose tuzajya mu bwishingizi kuko turahombye cyane
hari abo byashobeye babonye hahindutse nk'ikiyaga bagahitamo gushoramo ubwato bakaroba amafi abana bo bakoresha inzitiramo buzishaje
yakivuye kureka icyo kigaragaza muze hano muze hano
Drangi Chani Chindi Ako, are you a man of the Iran Kasango? You put it.
Beat this.
So,
Amakur. Jenny Twairik and Dominia Makura are Jewish with the America. Njenda Babona Spanet Murikuroba.
Telekuro.
Kurim gave you for Zichiko Mazeri injury.
Nyine byabaye ikibazo nyine byadutejeje inzara ko ubu twitigiye gusarura ubwo nyine byabaye ikibazo cy'uyu mwuzure duhitamo kwirobera n'amafi
amafi murayabona ku bwinshi se
turayabona nta kibazo makeya atari menshi ariko turayabona
iyo muyabonye nibyo byahindutse ibiribwa bimeze bite
oya nyine tubonye amanini turagurisha twabona butoya tukabwirira
kubwanya amazi yagumaho mukagoma mukirobera
oya ahubwo nasubireyo twongere twihingire
twebwe ubu nyine ni igihombo twarakigize ntago twe twishimiye ko umwuzure waje ngo tube twaroba ariko nta kundi byajyana ntiwakwicara ngo wicare gusa n'ubundi wemera kazo karobamo nyine ukapakurebye iyo ujya kurya nawe ariko ngo twarahombye nyine kuko umuceri wowe twari turi kwamura wari ugeze igihe nka wakeze uruzita ruza rurosa
hano ubu umuntu ashobora gukorera amafaranga ngahe mu burobyi
oya hari umunsi ugira amahirwe ukabona nk'igihumbi cyangwa ukabona nka bibiri ariko ubundi ubu ngubu igihombo twageze niko mbere twihingiraga ugakoreye icyatanu cyawe mu guhinga ariko ubu nta kundi wabigenza nyine twahisemo kurekera
tuvuye kuri aba bahinzi b'umuceri twaganiriye na Bwana Jean Marie Vianney Murenzi ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwogo mu Bugesera aratangira atubwira ubuso bw'igishanga cya Rurambi bahingagaho umuceri n'abaturage bagihingaga
ahantu twahingaga umuceri mu cya gishanga kinini twahinga kuri hegitari 558 kikabamo abaturage 181. Urumva rero ubwo buso bwose bungana gutyo, kandi hegitari imwe yagiye yavagwa byuze na toni 5 z'umuceri nuko agiye mu gikomeye. None utsi nabwo bwa mbere ko buriya nubwo iri ya sezo y'umuceri hazagwa umwuzure, sezibanze twe twagize ikindi kibazo nanone cy'imvura cy'urubura, n'undi rwa rwaraje rwangiza gitari 200. Aho umuceri uri musarurwa kwera imvura nyinshi n'urubura murahunguka ndetse undi uranamira. Urumva rero abaturage bahuye n'iyo mu gikomeye, natwe muri rusange kuko y'abaturage bacu bahombye natwe tubaduhombye.
Baravuga ko bizabatenza inzara, namwe niko mubibona?
Gensiri biragaragara ko ariko bizagenda. Niba wahingaga mu gishangariya ufite nk'uturima 2-3, nuwavanaga ibyo kurya, nuwavanaga mituelle de sante, nuwavanaga ibigufasha mu rugo, baba biteguye kuzasara mu kwezi kwa 6-7. Hari na bamwe bari mu gishanga gusa, imusozi nta kindi kintu afite. Nk'uwo urumva inzara zahura nayo, keretse abafite imusozi urutoki, abahinga ibishyimbo n'ibijumba, akombye kuri inzara yiragaragara cyane ko yagahara mu gishanga.
Baravuga ko hafi ya bose cyangwa benshi muri bo bari baragujije amabanki, muri kuvugana na banki bimeze bite?
Murakoze cyane. Hafi ya bose ahubwo iyo bagiye guhingamo hariya bafataga inguzanyo mu mabanki. Hari banki y'abaturage, hari Beka, hari Murenge Sako, Kojad. Izo ayo mabanki yose rero yabahaga amafaranga hanyuma bagahinga mu gishanga, koperative yabaga umwishingizi ayo gashingira ku musaruro n'uzavanamo. Nyabona ufite aga plot kamwe kavamo nda nk'ibumwe nka 600, bakuraga ingwate byuze banki kagwa nka 400-500. Ubu rero hari ikibazo nyine cy'amabanki, ariko nk'uko ubuyobozi bireba abaturage twe twakoranye inama n'ayo mabanki dufashijwe n'ubuyobozi bw'akarere ndetse na Minagri n'intara, tunashima cyane uburyo izo nkuru z'igihugu zadufashije kuza gufata umugongo abaturage bacu no kureba icyakora kugira ngo byutse icyo gihombo hagire icyo bafashwamo. Ndetse haje na minisitiri w'intebe mu minsi ya cyumweru gishize kwa gatanu, n'ubufasha bukomeye yo ubuyobozi bw'igihugu bwageze bukareba ikibazo gihari, tukababwira imbogamizi tubona n'ubufasha dukeneye, tuba twizeye ko bizasubizwa. Ariko mu by'ukuri amabanki aremera kutabishyuza kuri zino ino sezo, ndetse ntihabeyo na interet de lotari. Ariko byumvikana amafaranga nayo abaturage n'undi ababa muri banki ko byagenda kwese bazishyura n'ubwo atari ubu ngubu, ko twasabye ubwo bufasha kandi amabanki arabyemeye.
Ni gahunda itaratera imbere mu buhinzi yo kugira ngo umuhinzi ajye mu bwishingizi, kuko buri iyo baba bari mu bwishingizi nibwira ko wenda batari bube bakibaza banki bizagenda bite. Iyo gahunda yo kwishingira ku muhinzi bimeze bite?
Iyo gahunda yo kwishingira ku muhinzi ni nziza. Mbere ntibayumvaga abahinzi, ariko byatangiye gufata indi ntera ko kuva hanyuzemo nk'amasezo nk'6, ariko izi sezo 2 zishize nizo zateje ikibazo. Naho bakubiye ko ubwa mbere mu sezo banziriza ingi y'umuzure hari haguye urubura rwinshi rwangiza umuceri, so abaturage bo bayifuzaga ko haboneka amasiranse. Hari koperative bitakore maru ifite manager ndetse na Minagri bari babigiyemo kugira ngo asiranse ziboneke, ariko imbogamizi zihari nuko naganire na manager wa koperative tugishakisha ko twebwe n'ubuyobozi bw'akarere ngo dufatanye, nuko abafite kompetanse mu kwishingira ubuhinzi ntabwo bemera kwishingira igishanga cyo rambi cyonyine, bazana amananizi uvuga ngo bishingire umuceri ahuye ngose mu Bugesera. Ubwo rero kugira ngo bishye nuko aba habaye ikiza mu Bugesera bwose, buryo byagorana rurambi yuzuriwe ariko za ruhuha kamabuye shyara hatakuzurirwa ntibabi babishyura. Turacyavugana rero nabo ariko atagiye barabishaka ko nshingereje ubundi turimo tugomera amazi ngo atengire umuceri, habamuraga ngo ni 5,000 bajya bitanga kuri seza ariko ibintu bikagira bakagira ubwishingizi, kuko urabona barahangayitse kandi uko nibyo. Turacyakomeza rero gushakisha kampani yakwemera kwishingira rurambi yonyine adufatanije na koperative n'ubuyobozi bw'akarere.
Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa gatanu, agaragaza ingamba za guverinoma ku guhangana n'ibiza, Bwana Edouard Ngirente minisitiri w'intebe yavuze ko ubushobozi bwa leta y'u Rwanda budahagije ku buryo yahangana n'ibiza burundu. Ashimangira ko leta izakomeza guhangana nabyo buhoro buhoro.
Mu mafaranga tugira ya national budget aba harimo amafaranga ashinzwe gutuza abantu, ariko muzi ubushobozi bw'igihugu cyacu nabwo turanabura ntabwo ari bunini. Niba twari tubishoboye twafasha abantu hose tukabimura mu gihe gito bagatura heza, ariko nanone ku bushobozi bwacu ko bungana tugenda buri mwaka tujya umubare twimura. ubundi umubare twari dufite ibiza byaje ngo bitari byagaragara ngo nabwe byazanye umuvuduko udasanzwe twari dufite umubare w'abaturage imiryango igera ku 40 yari iteganyijwe kwimugwa muri iki gihe cyavuba ibyo twari twarabishakiye ubushobozi tujya ngo batubanze tubakuremo n'abantu bazanye tubimara mu ntege kabo buhoro ariko aho ibiza biziye birumvikana ko imibare yiyongereye kubera kuko hari abandi hari n'ahandi tutakekaga kubera imvura yarenze urugero hahise aba manegeka yihutirwa gukemura ikibazo yenda twese tuzi ko tuzabikemura mu myaka nk'ibiri imbere ariko icyo nabiza ni uko aba nabona kubyiza abanyarwanda bose kuko guverinoma y'u Rwanda ifite gahunda yo gutuza abantu bose neza gusa ntibikorwa umunsi umwe tuzanze bikoraho buhoro ku buryo ro burambye muzi ko hari gahunda yo gutuza mu mudugudu muzi yari isanzweho ariko na IDP models murazizi uburi karere turimo kugenda tuzubakamo ndetse tukagerageza kubaka inzu zizamara igihe zirambye dutuzama abantu uko nabivuga nawe nuko ubushobozi bw'u Rwanda butari runini cyane kuko twazikorera umunsi umwe ariko tugenda tuzikora kandi muri ziko muri buri karere zirimo iyo gahunda rero tuzakomeza gushyiramo imbaraga kandi nkaba nababwira ko buri ngengo y'imari ya buri mwaka hari amafaranga duteganya yo gukora icyo gikorwa icyo nicyo nababwira muri gahunda irambye iyo gahunda irambye yo gukema neza ibyo manegeka nuko naho twimuye abantu tukabatuza heza tugeza kubashakira uburyo hafatwe neza naho muri gahunda yo gufata neza ibidukikije ni gahunda igihugu gifite ku kibazo cya kabiri mugenzi wacu yatubajije kubijyanye n'amafaranga amaze gutangwa mu biza nkuko nababwiye ibiza ibiturimo by'iki gihe kuva mu kwezi kwa mbere twatanze miliyoni zijya kuri 141 z'amafaranga y'u Rwanda tugura abantu ibikoresho byo kubaka inzu zabo hatangwa miliyoni 200 zimaze no kurengaho zijyana n'ubwo abantu bafasha bw'ibanze hari andi mafaranga arenze miliyoni 5 iyo yagiye muri gufasha icyo nakwita support yako kanya ku muntu wabuzuwe mu biza ayo rero ni amafaranga yatanzwe ariko twebwe ubundi icyo nababwira nka guverinoma ntabwo tureba amafaranga yatanzwe cyangwa ashigaje gutangwa twebwe buri buzima bw'umuntu tubaha agaciro ntabwo twumva neza nka guverinoma ko hari umuntu n'umwe wakabaye azira ibiza yaba umwana yaba umusaza umukecuru yaba urubyiruko twumva ko abanyarwanda twe twambye kubaho twirinda ibiza niyo mpamvu rero twebwe tuvuga ngo mu bushobozi buke dufite bw'igihugu muri ayo mafaranga tuzakomeza tugende tuyakoresha kugeza igihe tukemura iki kibazo burundu niyo mpamvu dushyigikira n'ubwo bufatanye hagati y'abaturage leta ize dufashe natwe abaturage twifashe ikindi nakongera kuri iki ni uko nyine iyo budget line amafaranga ashobora gufasha abantu gutura neza ihoraho muri mu ngengo y'imari yacu y'u Rwanda tuyita budget line n'umurongo w'amafaranga hari niko nawita uhoraho dukira amafaranga buri gihe yo kudufasha buhoro buhoro kugenda turwanya ibiza twimura abantu tubatuza heza ariko rano nkongera ngo ntabwo leta ari bakira abantu amazo ahubwo leta ifasha abantu kubaka dufasha abatishoboye abishoboye no tukabereka aho batura zimwe muri gahunda ziri mu mutureti umwe na tumwe ndetse tuzima gukwirakwizwa ahantu hose nuko nakarega gerageza gushakira ikibanza abantu ahantu haba isuzuma ryo kuvuga ngo ahantu heza twatuza abantu ni hehe iyo tumaze kwabona mu karere icyo kibanza turi abantu batishoboye tukabakatira aho batura muri iyo sampo abafite ubushobozi buringaniye tukaba twakibaha ku ideni bakazishyura buhoro buhoro kandi ku mafaranga make noneho tukafasha kwimuka bose iyo ni gahunda turimo gushyiramo imbaraga kandi twizeye ko izatanga umusaruro mu gihe cyihuse
icyo nifuriza abana mu Rwanda mu buzima bwiza bufite amahoro ibyabo ni ibyorezo byababije tukarangwa n'ishyaka no gushyira hamwe aho byageze dutabarane bwangu ibyangirize tubisane dufatanya
aha niho nsoreje ikiganiro dusangira ijambo cya none nshimira buri wese ku ruhare rwe mu kiganiro nshimiye namwe mwarimu dukurikiye mbararikira gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda z'ijwi rya Amerika mwari na Echo Bagirubusa naho utaha
turagushimiye Eric Bagirubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu aho mutuye aho mukorera aho mwiga aho mugenda Ayo makuru yose Ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Karangwa n'ishyaka no gushyira hamwe aho byageze dutabarane bwangu.